Zacharias alongside Eddie Kenzo.
No piece of film, me quite so we come
Zacharias alongside Eddie Kenzo.
You're the one and only, nobody can kiss a button. We the Adipalities, so you're the queen of the jungle.
Acha mupenzi ni kuambie, hata kama shido sijaliwe. Newe uwa wakiti na butu wambale, apokera kuhokere vya vile.
Kuma kumoda kwa mkwano mkwano, tewa kusikula ndiye siya kachwano. Umanye na kusaba tuze pamururu mali na wano.
Kukumaza chema nyimba sikwa mkwano.
Mungutima kwange mugumu,
akule mela maluti ya kulina.
Kamera kufukiri rako,
ateza tuwewe kutu mulamu.
Kulaba wange mchiroto nilu wanja wa ziki za tala. Ne unyanya ziki za teyacha antila njiyo mimuli saka. Kuchinja wato mwano mechi kula wechi tuwe.
It's impossible, aye.
Embela zesiria wawezi tuwe.
Shot predictable, aye.
Wala mulunja chali kunze neka.
Shot compare go,
oh. Yangamba chali vawe.
Love ghetto,
pasa debe bayumba bagamba.
Love ghetto.